It's all on, baby.
That boy must be the winner about to say some new shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo etsi wakuni fanya ninwe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninwe nilewe misi ya woni. Si ya woni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na mutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesting. Ona ni never nata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri tu.
Ae, ae, siku nikilewa mtajua. Mbona mtajua? Ae, kuna mtu ichi kichwa na kisumbua. Siku hiyo mtamjua. Mwenzenu bonde nisha acha, kuvuta nisha acha. Ila mapenzi swezi acha, japo ya naniumiza.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesting. Ona ni never nata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri. Sijalewa.
Moja moja na vutaka ganja. Hicho ikae kiganja.
Fuza wachawi.